ilusio kanona tota gukalo animaitu nako agota eke betari berusio.
Thank you. Thank you. Shibuya Quebec. Isifundo injabulo iyakuvakashela ngisho uyimphumela nje yokwehluleka. Uyakwazi ukuba umdwebo weciko eliyimpilo omyalezo ukuthi kuyaphefumuleka ngomlomo uma amakhala evaleka. Buka besizimbana eziphukelwe zinhliziyo zololoku namhlanje singofakazi ngaphandle kwabo kuyaphileka. Abasilimaza ngoba nakho belimele asinakubazilela. Umshikashiko uyaqhubeka. Kulesi siqephu umugqa wokuqala uqhubeka nendlela ngemuva kokulahleka. Uhambo alinakukhumula ngoba nakho thina siqhubeka. Sekukude kakhulu emuva kanti sayide nendlela thina sisamelwe injabulo nje engakaphekwa. Umshikashiko uyaqhubeka. Umshikashiko uyaqhubeka. Impinjeleni phakathi sifuna ukuba lapho nathi kukhuba udadewethu sezimcije waba nolaka izibonkolo. Cha bamnumzane azizile neze ngoxolo. Uxolo isithombe esadwetshwa ngutata ethi ukufanisa ikusasa lethu nalesi sibongo. Adume kangaka nje amagama ethu zilambile emuva izibongo. Ngakho indoda nendoda uma zizamele sekusobala lokho. Ha baba, umshikashiko uyaqhubeka. Besizama sonke ngokusa yajikelana ngokuhlwa izimoke lezo umnjalo bomuntu ziyakwembulela. Ikhothe ikhothayo engingasiyo iyayikhahlela. Busa ngokunye nabangani ithuna bayakumbela. Uma esechithekile amanzi asinakwakhalela ababalulekile abalandele. Sihamba nabangashintshi kuzo zonke izimo ngoba umshikashiko uyaqhubeka. Umshikashiko uyaqhubeka. Nankama ngebezana ngenhla kwembizi enkulu thatha bemabili ushiya bemathathu ushiyele umntwana osiyahamba. Nankama ngebezana ngenhla kwembizi enkulu thatha bemabili ushiya bemathathu ushiyele umntwana osiyahamba.
You fucked up my life.